gaba bulijjo sibo kubifuna nga byonna byangu katonda byagaba bulijjo sibo kubifuna nga byonna byangu nze bitone nnyina nga mwira alina okumwebaza nkikola bulijjo kamenyeko ebisamusamu nawe ekyekingo yinakimunsi nalinga muddusi nyina egy'amasomero egy'ekikumi nga mmala kudduka ate mukwaye era ne bampita nga mu kuyimba nnyina kyepe bakintu munsoke nze mbasasa akapiira nakasamba nga naye mukuteeba nkuba bbali ezaalaale nazivuga buza lwakataka yetuki mukuzina nnyina kyepe bwennyola ekiwatonfuna ndali basititeesi ngenda kasiki ak'omukolo omukazi nga munankole ndabayita abanaazina bajje mu ddiiro nga tebammuka ndabantu omugole bw'atabuka akubeemu ssaakama mu mpola tabudumulaasa jja tuzinire oba aba amazina abakyabuze mulindeemboozeze emusaka wangamudde kibannange mwenna mutuule omugole asabye mu muntu abududdansa omulasi gyangu bw'ayagala muzine mwembi onza okunsasula leero biganye nazituka enduulu bakoona ng'enduulu gye bakuba si ya bulijjo ne mbuuza anansasula y'ani tiyona omugole asabye tubiibye onze endongo tukoone kanyoole ekiwato mwenna mutende onze endongo tukoone kanzineena omugole mwenna mutende ndijja kankyabidde yasooka lingala konze tunyoole ekiwato nkinyodde nyodde nabantu omugole asembedde o ekiwato akikutte mu mba naba ntedirijje bwatabula enva naba bwakuba siro nali mwesikako nanyweza naŋŋamba obadde otya egomba dde okukwateko yenga ogonda ekiwato olabika omanyi n'amazina amanankole oluyimba lwakwera ddala ddala nga ye omugole annemeddemu ama mukifuba yaganya ntokottabinnye mu kkutu kino sikitegedde ensonyiwa zenna mpulira amagulu ogesibye gonna mami nsitula twala eri mu kisenge gyennyambalira tuumuza emutwalanga eno bwakema abalala omukwatako nti mundeke ze bwe mukwatako nti tugende kunze kubwaleero abanankola ewannonze namutwala mu kisenge gy'ayambalira emuteeka yonna nnyweza nnyo bwawera ntikko ntakulidde n'embeera kati bw'ogaana ng'enduulu ngikoleeza ekiteeteeyi akyamudde yaba bwaleekaana aiwe abudumulasi yampamba onze siriika wonno tuteese eyazze okuzina amazina agankayidde nakkuze kuzina tandika ozine n'amazina amanankole natuuyanaana olunyege nga bwe mbaŋŋanye envunaanibwa gwaleepa amasuuti nagambula awe kyaddirira yalayira lunankole ayiwa abazungu batantwala nyenda omwesongozi ayibambe ebitone ebibankumu naye ogw'amazina gunyumira anaasasula omugole yampamba kati gye yafumbirwa baŋŋambye ayina bebi yanfunyisa n'olubuto yafumbirwa muzungu yazaala mudinka yangambye none baby tige magoba ga mazina gaba nankole ebintu bya mazina byagenderera walizina mulunyegero nulwe balala naye ataka dudi katuyanya amasoga nagerye ngulwe wala amanyolwa nasambagala amatoro namanyolo tukwetuka amagana nsasana nsekere wesimasimange galira yenzo omugavu omulangira mubasinji bakabaka nze nambeemu averye
mutoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa